Yeah, yeah. Yeah, yeah. 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 Buddy.
Sudi
biti nala kani biti kuti kuzo kuli sudi biti ngoba kile sudi sudi baya ya zandrelate velu bunis bili sushwa bandili we. I don't need to tell you niggas why. Nizivele, me and you see an eye to eye. Sudi bende, you know what we do just to align. Udi bende, you know what we do just to align.
Fika kon abandwana bayangcwasa amachita ayangxhawula izifamona ziyaphawula lengoma ndiphethe Kane angakubamba nangesandi bathi mna ngicula ngepain kuleni ngoma ndizegavi this is Coco xa ndibamba umboko banqwala intloko phalazinyani phezu komboko abukho ubuqhophololo thetha kakubi kufacebook ndenza ngathi akhondo ngalibali xa sidibana babutheni izolo hlale ndibhizi ndipheke incasa ndilolisa khono laqhakazela mikusasa ndifake isipano koko bayazibuza utheni lona kodwa thina singcono intsikelelo ziwela kum ingathi kugula impompo yeah ye yeah, ndethemba banivile banifuna ukulwa nam ndinika icebo banizile hayi asoze mna nindiwise sendimkile ndinishiyile hayi asoze futhi ndijike ndiyaphambili ndizode ndifike hayi asoze undoyikise ngoba isitrato ndisiqhelile kodwa ke mandikulumkise bawayiqala kumele ugqibe yeah bawuyigqibanga ndizogqibana ntongawo babukela abatshana betelela iqhawu
besuke ibhithi nalatyani ibhithi qhuqhu kuzokhulu isibhithi ibhithi ngoba xa besuke isithi bayayazandrelate vele ubona isibindi sishwa bandiliwe I don't need to tell you niggas why nizivele me and you see an eye to eye sidli bene you know what we do just to align udi bene. You know what we do just to align. Udi bene. I don't need to tell you niggas why. Nizivele. Me and her see an eye to eye. Sidi bene. You know what we do just to align. Ndibe ndisithi kuvele kucace ndinge ndibhithi ndiyathakatha nemincuthi ndiyayithabatha sisibhithi kuyabagali bandihate sonke izintwana zibona zinyamalala xa kulate bona kwam ubona imarakani hluba kuthamxa ndiromola ndihlala ndichana bazozama undisitha kodwa bazolala phandle subumbuza gqithi intwana uzolala kwam mlilo wena uqhwithi ngoba ndihlala ndinganaplan ami lead with the fuego you know what I've done I believe in dinero buza kwaba phantsi I bring heat to ubeveleni known in east he's elite in his element alone in his street I jump east I just get it in never sound repetitive know the squad sign OTP to his skeleton I'm just a stand by the streets it's feeling Jonga it's everything can be game yeah. Coke stash in the hand kwazunga is fabulous no flesh in the pen kumgan elegance I'm just a stand by the streets it's feeling Jonga it's everything can be game Zandrelate velu boni sibindi sishwa bandiliwe I don't need to tell you niggas why nizivele me and you see an eye to eye sidli bene you know what we do just to align.